Money.
Iconic producer.
The man.
Martini.
The man.
Priest. Skyboy.
The man.
Oma Kenny management.
The man.
Yeah, I. Wabirin po. Homo chanje giren. Kuwan no mutu wa yu wo singari no kwa sigiri. I. The baby. Kanti ringa kutwale Singapore. Sha. Hinga kuhulene barado. Homo kamalu mau kakulange bana. No sili kute wa mani tudia uli overdose. Sha.
It is ote, it is ote, besai. Ulike babuwe bagendi lugai. Akasande tulie kuko. Yeah, yeah.
Akawalire ni kakawe. Akawalire ni kakawe. Wamakabani wakaya. Kawamakabani wakaya. Akawalire ni kakawe. Akawalire ni kakawe. Wamakabani wakaya. Kawamakabani wakaya. Kengali kuchonga jina humulai kunipa singa simu na vienga wana chai. It is a day it is one day pesa. Singa singa wana cha iba muna viredi ya kawana matachai. It is a day it is one day pesa. Kule kengali kuchonga jina humulai.
Ngalie kuko, kundiba ninje diyanga na kolako.
Akawalire ni kakawe, akawalire ni kakawe. Wamakabani wakaya, kawamakabani wakaya. Akawalire ni kakawe, akawalire ni kakawe. Wamakabani wakaya, kawamakabani wakaya.
Nka nichiro chepate, nka mwaze tusate.
Kasende kawe sikulabya wite bintu binene sana abera biri hola bana mubabisa tera mwebyo sibya mawawa uchina kawuti wakalia uchina wite kumaniti walia
common
keni kenyo kwa postoni
man
nje kale kwa postoni
man
nje remi yeah yeah
man
hey
man
tabosi ibenso
man
Martini Gita wawe
T-Man
Neburisi wawe
T-Man
Akawalire ni kakawe Akawalire ni kakawe Wamakabani wakaya Kawamakabani wakaya Akawalire ni kakawe Akawalire ni kakawe Wamakabani wakaya Kawamakabani wakaya
Martin Gita
Sindi kujerega, okwa mutima, pom pom, kaniwe mama, pom pom.
Life is a good, good, yeah. Life is a city, city, yeah. I will take you to Paris, yeah. I will take you to hometown.
Ken Management, I call you, say, what up?